Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuva ku itariki ya 14 kugeza ku ya 16 ukwezi gutaha kwa 7, abanyarwanda barajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'aya badepite. Ni ku nshuro ya mbere aya matora yombi agiye kubera rimwe. Imibare iheruka gutangazwa na komisiyo y'amatora mu Rwanda yerekana ko abanyarwanda bari kuri lisiti y'itora basaga miliyoni 9,12,000. Abo barimo abarenga gato 60,000 bazatorera mu bihugu by'amahanga batuyemo. Bivuze ko ku baturage hafi miliyoni 14 u Rwanda rufite ubu, abangana n'ijanisha riri hejuru ya 65% bemerewe gutora. Mu Rwanda imyaka y'ukwemererwa gutora ni 18, ni mu gihe yo kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yo ari 35, naho ku mwanya w'ubudepite ikaba 21. Mu Rwanda uretse abakandida bo mu byiciro byihariye, ni ukuvuga abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga, abandi bakandida bose biyamamariza ku ntonde z'amashyaka baturukamo. Bivuze ko mu gutora hatorwa amashyaka, hadatorwa abakandida. Amashyaka ahabwa imyanya mu nteko ishinga amategeko. Mumbabarire, amashyaka ahabwa imyanya mu nteko ishinga amategeko hagendewe ku majwi yagize mu matora. Iyo myanya ishyaka ryabonye isaranganywa abakandida baryo hagendewe kuri rwa rutonde rwashyikirijwe komisiyo y'amatora mbere yo kwiyamamaza. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ayo matora ategura, twatumiye Bwana Charles Munyaneza, ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora, ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko tutaramubona neza. Ubwo mukanya nitumubona turamuha ijambo. Reka tube twumva aka kaziki.
Show me more that I will ever say.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo ni indirimbo y'umuhanzi Masamba Intore. Nabibabwiye ko kuva ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 16 ukwezi gutaha kwa karindwi, abanyarwanda barajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ni ku nshuro ya mbere aya matora yombi agiye kubera rimwe. Imibare iheruka gutangazwa na Komisiyo y'amatora mu Rwanda irerekana ko abanyarwanda bari kuri lisiti y'itora basaga miliyoni 9,12,000. Abo barimo abarenga gato 60,000 bazatorera mu bihugu by'amahanga batuyemo. Bivuze ko ku baturage hafi miliyoni 14 u Rwanda rufite ubu abangana n'ijanisha riri hejuru ya 65% bemerewe gutora. Mu Rwanda imyaka yo kwemererwa gutora ni 18, ni mu gihe yo kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yo ari 35, naho ku mwanya w'abadepite ikaba 21. Nababwiye ko mu rwego rwo kugerageza gusobanukirwa neza uko ayo matora ategurwa, twatumiye Bwana Charles Munyaneza. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Bwana Munyaneza, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze cyane. urako muraho meze neza.
Yego tumeze neza kandi nawe urakoze kugira ngo utubonere akanya tuziko mufite akanya gake kubera imirimo myinshi murimo yo gutegura aya matora, ariko mu gutangira mbere na mbere watubwira uko ibikorwa byo gutegura aya matora bihagaze kugeza ubu ngubu bwana Munyaneza.
Murakoze cyane. Nkuko wari urimo bisobanura, amatora tuzatangira itariki 14, 15 na 16 nibwo tuzakora amatora z'ukwezi gutaha. Hasigaye iminsi mikeya nk'uko ubyumva, rero bikaba bivuga ko mu bijyanye n'imyiteguro komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'igihugu muri rusange tugeze kure twitegura amatora. Wenda ibyo navuga by'ibanze biba bigomba kuba bikorwa kugira ngo amatora abe, nibyo nanyuramo muri make. Navuga ko ibikoresho bya ngombwa byose twamaze kubibona, bikenerwa mu matora, imari ikenerwa mu matora Leta y'u Rwanda yamaze kuyitanga. Tugeze kure kwigisha abaturage bamaze gusobanukirwa ibijyanye n'amatora, kandi turacyakomeza dukoresha uburyo butandukanye kugira ngo abaturage bamenye impamvu batora, bamenye aho batorera, bamenye uburyo bw'amatora azakorwamo, dore ko ni amatora agiye gukorwa abiri, azaba umunsi umwe akorerwa mu cyumba kimwe cy'itora. So ibyo byo kwigisha abaturage nabyo turabikora dufatanyije n'inzego zitandukanye, hari inzego zitari za Leta nk'imiryango itegamiye kuri Leta, hari itangazamakuru n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Nk'uko mubizi tumaze iminsi twavuguruye ilisiti y'itora izatorerwaho n'imibare mumaze kuyivugaho muri make. Gisigaye ni uko uzatangaza ilisiti ya nyuma ejo bundi tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Twamaze kumenya aho tuzatorera, ibiro by'itora tuzatoreramo, haba mu Rwanda haba no hanze y'u Rwanda. Muzi ko twarangije kwakira abantu bashaka kwiyamamaza haba ku mwanya wa perezida ndetse no ku badepite. Ubu kwiyamamaza, igikorwa cyo kwiyamamaza kikaba cyaratangiye ejo bundi tariki 22 z'uku kwezi, aho mvugira aha kikaba kirindanije kandi kigenda neza. Ubu ibikorwa bisigaye mu by'ukuri ni ugukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza bigomba kuzarangira itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi. Ibindi ni ukugeza ibikoresho by'amatora hazatorerwa haba mu Rwanda haba ndetse no mu Rwanda byamaze no gutangira koherezwa. Navuga muri make ko nka komisiyo y'igihugu y'amatora ishinzwe ibijyanye n'amatora twiteguye, n'abanyarwanda bariteguye mu ngeri zabo zitandukanye. Abiyamamaza barimo bariyamamaza gombese muri make dutegereje umunsi w'itora cyangwa iminsi y'amatora kugira ngo abanyarwanda tuzajye gutora bemerewe gutora bari ku malisiti y'amatora.
Urakoze cyane. Warukomoje ku bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza, mu gihe cyo kwiyamamaza uruhare rwanyu ni uruhe nka komisiyo?
Icya mbere, komisiyo y'igihugu y'amatora niyo ishyikirizwa gahunda zo kwiyamamaza abanyapolitiki, baba abakandida ku mwanya wa perezida, umwanya w'abadepite, bashyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora gahunda zabo zo kwiyamamaza. Ni ukuvuga aho baba bashaka kuziyamamariza, amatariki, amasaha, kugira ngo turebe niba nta mitwe ya politiki ibiri, nta bakandida babiri wenda bahuriye ahantu hamwe icyarimwe. Ibyo tukaba tubikora kugira ngo habe hataba ibibazo wenda imitwe ya politiki cyangwa abiyamamaza bahuriye ahantu hamwe isaha imwe, dore ko amategeko ateganya ko haba mukandida urenze umwe cyangwa umutwe wa politiki urenze umwe wemere kuba wakwiyamamaza ahantu hamwe mu murenge umwe, mu ntara z'igihugu ku munsi umwe ku isaha imwe, ndetse ko abana kwiyamamaza mu kagari kamwe ko mu mujyi wa Kigali. Ibyo rero turabisaba bakabiduha tukabireba aho dusanze wenda hari aho byakongana tukaba twabagira inama. Icyo niho duhera. Icya kabiri ni ugukurikirana kureba ko abiyamamaza bubahiriza amategeko kubera ko amategeko ari byo ateganya abiyamamaza bagomba kubahiriza baba kandida ku giti cyabo baba imitwe ya politiki ibyo tukabikora dukoresheje abakozi bacu bari hirya no hino mu gihugu ariko no gukurikirana kureba ko nabo bakandida nabo uburenganzira bahabwa n'amategeko nabo babubona bakaba bakwiyamamaza nta zindi nzitizi bagira
hanyuma kuri
muri make nicyo gikorwa nicyo dushinzwe muri komisiyo y'igihugu y'amatora
hanyuma kuri iyo ngingo yo kureba niba abakandida bahabwa ibyo itegeko ribemerera cyangwa se niba hari abarenga kuri ayo mategeko waduha nk'ingero z'ibyo abakandida bemerewe n'ibyo batemerewe muri iki gihe cyo kwiyamamaza
cyambere bakandida bemerewe kwiyamamazaho baba baramenyekanishije ko baziyamamariza nicyo cyambere icya kabiri hari amasaha yo kwiyamamaza kuva saa moya za mu gitondo kugera saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ubwo ni mu kwiyamamaza bisanzwe mu nama bahura n'abaturage ariko hari ibikomeza nk'ibyo mu itangazamakuru bishobora gukomeza bikarenga n'izo saha icya gatatu hari ibyo batemerewe kuvuga cyangwa kugenderaho mu gihe wiyamamaza nko kwiyamamaza ukoresheje ubwoko idini ukoresheje ibintu nka ruswa cyangwa bisa nka ruswa imvugo itandukanye abanyarwanda muri rusange ibyo ntabwo abakandida bemerewe gukoresha imvugo nk'izo ibindi ni ukutabangamirana kutatukana kudasebanya se umukandida mugenzi wawe ni bene nk'ibyo batemerewe ibyo rero nibyo tugenda tureba ko buri bakandida bakora ibyo bagomba gukora kandi dukurikirana ibyo n'ubundi tuba twaraganiriye nabo kuko twagiye tuganira nabo bari bayemejwe twakoranye inama nabo cyangwa babahagarariye tugenda tuganira kuri ibi ndetse tunabibutsa ibigomba gukorwa
kugeza ubu mwavuga ko ibyo mubasaba babyubahiriza
cyane barabyubahiriza kwiyamamaza ntabwo kumaze igihe kinini cyane urumva byatangiye ku wa gatandatu uyu munsi ni ku wa mbere ibyo bakora barabyubahiriza aho twumvise wenda bamwe bashaka gutana baba bamamaza yamamaza cyangwa nabo bahura nabo tugenda tubafasha kongera komeza kugenda twibukiranya iby'amatora ateganya kujya mu gikorwa kizagende neza
iki gikorwa cyo gutegura amatora nk'uko ubivuze hari byinshi mba mugomba gukurikirana hari amabiro y'amatora hirya no hino muzaba mufite mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu mu bijyanye n'uburyo mufite uburyo buhagije ese muri iki gihe mukoresha nk'abakozi bangana gute
buriya komisiyo y'amatora ikoresha abakozi bari mu byiciro nka bitatu niko navuga hari abakozi bahoraho komisiyo y'amatora ikoresha bakora umunsi ku munsi abo ntabwo ari benshi cyane turarengaho 50 hari abandi mu gihe cy'amatora dushaka n'ubu twashatse bakorera ku masezerano y'igihe gito bo twakwita mu ndimi z'amahanga contractual staff ariko cyane cyane abo dukoresha benshi ni abakorerabushake b'amatora muzi ko mu Rwanda dukoresha abakorerabushake b'amatora tumaze iminsi tubakoresha mu rwego rwo kugabanya ingengo y'imari igenda ku matora mu rwego rwo kugira ngo n'abanyarwanda benshi bishoboka bagire uruhare mu matora abo nibo benshi ubu turateganya kuzakoresha abagera hafi ku 100,000 irengaho abo rero bose twamaze kubashaka twarabahuguye turi mu byiciro bya nyuma nyine byo gutuma nabo barushaho gusobanukira neza uburyo bazayobora amatora
Bwana Charles Munyaneza umaze iminsi muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibikorwa byo gutegura amatora ubimazemo igihe ugerageje nko kugereranya igihe watangiye igihe u Rwanda rwatangiye gutegura amatora n'iki gihe itandukanirizo riri hagati y'icyo gihe mutangira n'ubu ngubu ese mubona hari byinshi byahindutse hari ibishya bihari mubona ibintu bimeze gute
ego nibyo burya ntatora bisa n'irindi nubwo ryaba rimwe ribaye umwaka umwe irindi rikaba umwanduka kukurikira kuko uko ibihe bihinduka ni nako n'ibikorwa by'amatora mu bijyanye n'imyiteguro yabyo bigomba guhinduka kuko hari ibintu bishya biba byaje. Reka mvuge mu bikeya, icya mbere namwe mwari mubivuze dufite Abanyarwanda bagize igihe cyo gutora banditse kuri lisiti y'itora barengeje 1,900,000 urebyeho twahereye mu 2003 cyangwa 2001 ntabwo bari barenzeho 3,000,000. Amatora duheruka nk'aya mu 2018 bari 2,700,000 zirengaho gakeya, ubu ni 1,900,000 zirenga, urumva ni hafi 2,000,000 z'Abanyarwanda biyongereye navuga bagiye gutora bwa mbere cyangwa abo twita first time voters. Abo bantu rero ni benshi, ubwo hari byinshi bisaba, hari byinshi bivuga, haba kubigisha, kubakangurira amatora, kumenya iby'imitwe ya politiki iteganya gukora. Nicyo ni ikintu gishya kitandukanya cyane amatora tugiyemo n'aya dusanzwe dukora. Icya kabiri twari turimo dusobanura ko tugiye gukora amatora abiri azakorerwa icyarimwe ya Perezida wa Repubulika n'abadepite azabera umunsi umwe. Ibyo nabyo ni bishya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo dukoze amatora nk'ayo. Hari ibintu byinshi rero ubwo bizahinduka mu bijyanye n'imyiteguro, mu bijyanye ndetse n'uburyo amatora azakorwa nyirizina mu byumba by'itora. Ni byinshi birimo. Ikindi ni imyumvire y'abantu, imyumvire y'Abanyarwanda, yaba abatora bisanzwe, yaba abanyapolitiki. Birumvikana nyuma y'imyaka 30, nyuma y'imyaka 20 n'indi tuyobora amatora, nko muri icyo gihe nagiye nkurikirana ibikorwa by'amatora, imyumvire nayo igenda ihinduka. Iyo imyumvire igenda ihinduka y'abantu, ubwo nyine n'ibijyanye n'amatora nabyo bigenda bihinduka bitewe n'urwego Abanyarwanda baba bagezeho. Ndimo ndavuga itangazamakuru twari dufite mu myaka 5-7 ishize, ntabwo aribyo dufite ubu. Yaba umubare w'ibitangazamakuru, yaba imikorere yabyo, ubu noneho hajemo n'itangazamakuru binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibintu bishya kandi mu matora ugomba kubyitaho. Ibindi ni tekinoloji, ikoranabuhanga dukoresha mu matora. Hari byinshi bigenda byiyongera n'ubu tuzagenda dukora, haba ibi bya lisiti y'itora. Hari byinshi twaza mu ikoranabuhanga ngo namwagiye nkubikurikirana. Hari ibijyanye no gutumira, kwemerera indorerezi z'amatora, ubundi babikoraga nta koranabuhanga dukoresha, ubu turarikoresha. Hari ibyo by'abakorerabushake nababwiraga. Hari n'ibindi tuzagenda dukora mu bijyanye no guhuza amajwi, kuyatangaza no kumiyamenyekanisha. Navuga rero muri rusange buriya amatora batandukanye, kandi hari byinshi tutegura gukora cyangwa twatoye no gukora bitandukanye n'uburyo twakoraga. Amatora amwe ntabwo asa amatora atandukanye.
Urakoze cyane Bwana Charles Munyaneza. Hari n'abandi bagenda batwandikira hirya no hino. Hari umwe watubwiye ngo amatora mu Rwanda tuyita ubudasa, ariko hakaba n'abandi bavuga ngo nibareke ikinamico. Hari abavuga ko benshi mu bakunze kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko mu Rwanda amatora asa nk'aho ari ikinamico, ko uzatsinda aba yaramenyekanye. Nk'icyo kintu mwebwe iyo mubyumvise mubona igisebo kuri mwe, iyo abantu basa nk'aho bavuga ko akazi mukora gasa nk'aho ari ukujijisha abantu cyangwa ari ikinamico?
Ngira ngo akabanze kukanavuga no kuri abo bavuga ko ari ubudasa. Uvuze ibintu bibiri.
Yego.
Wari uvuze ko hari abavuga ko uburyo dukoramo amatora yacu mu Rwanda ari ubudasa bw'u Rwanda, hanyuma wongeraho n'icyo kindi cy'ikinamico. Ngira ngo n'ubwo budasa nibwo bunatuma wenda bamwe batekereza ko amatora mu Rwanda ari ikinamico, kubera ko wenda kudasobanukira neza ubwo budasa bw'u Rwanda. Nicyo rero wenda abantu baheraho, wenda ntibagiranye amatora yo mu Rwanda n'andi matora bazi cyangwa bajya babona hirya no hino. turabizi ko hari abantu babamenyereye nko muri iki gihe tuvuge abantu barimo biyamamaza, turabizi ko hari abamenyereye ko iki gihe hari igihe kiba ari icy'imvururu cyo gutukana, kurwana, guterana amabuye nk'uko mbese byahoze kera mu Rwanda. Mu gihe mu Rwanda bidahari, twebwe nibyo twita ubudasa, ubibonye wundi akavuga ngo ni ikinamico, kuko ibyo abona ahandi bo bita ko ari byo wenda byiza mu matwe tutagira. So ibyo rero byo kuvuga ngo ni ikinamico, sinzi uri mu Rwanda wenda we niba yabivuga, ariko n'uwabivuga yaba wenda atareba. Reka dufate urugero nk'utwe turimo tubabwira ko abantu batangiye kwiyamamaza, ufite abakandida benshi barimo biyamamaza, haba ku mwanya wa perezida wa Repubulika, haba ku badepite, imitwe ya politiki igera kuri itandatu, n'abakandida wigenga, abagore, urubyiruko. Dufite abakandida bagera kuri mirongo, dufite abagore biyamamaza hirya no hino mu ntara bagera ku ijana na 99. Iyo ugiyeyo aho biyamamariza nibwo wabona ko ari tari ikinamico, kuko buri umwe wese afite abamukurikiye, afite abamushyigikiye, ari ikinamico abo ntago bagaragara, baba bavuga bati turata umwanya wacu ubusa. So ngira ngo ibyo byo kuvuga ngo ni ikinamico, ababivuga nyine ni ba bandi batazi ubudasa bw'igihugu cyacu muri rusange, nta nubwo ari n'amatora gusa, hari byinshi tudasangiye n'abandi, kandi n'ubundi ntabwo tugombye kuba tubisangiye nabo, ko hari byinshi dutandukanye.
Hanyuma bwana Munyaneza, wari ubikomoje ko aya matora y'umukuru w'igihugu azaba rimwe n'amatora y'abadepite. Dufite abadukurikira hirya no hino ku isi batari abanyarwanda, ariko ku bijyanye n'abatora cyangwa se abiyamamariza ku mwanya w'abadepite mu Rwanda, ntabwo umuturage atora umudepite, ahubwo atora ishyaka, akatora abo bantu bari kuri liste y'ishyaka. Ku bantu batabisobanukiwe neza, gerageza utubwire uburyo abadepite mu Rwanda batorwa.
Urakoze. Ubwo buryo bwo gutora ni bwo buryo u Rwanda rwahisemo, buriya buri gihugu kigenda kigira uburyo bwo gutora gihitamo bitewe n'amateka yacyo, bitewe na sistemu ya politiki cyifuza n'imiyoborere yacyo, binatewe n'uburyo ubuyobozi cyangwa iby'abandi bakunze kwita ubutegetsi busaranganywa cyangwa butangwa n'abaturage. Ubwo buryo mwarimu uvuze bwo gutora abadepite, muzi ko mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda tugira abadepite 80. Muri abo badepite 80, abatorwa muri ubwo buryo mwarimu uvuze batorwa baturutse ku malisiti y'imitwe ya politiki ni 53, ariko bashobora kuba harimo n'abakandida bigenga. Abandi ni abaturuka mu bagore 24, babiri baturuka mu rubyiruko n'umwe uturuka mu bantu bafite ubumuga, batorwa na bagenzi babo. Ubwo ni uburyo bwo gutora ubundi mu Rwanda kwita cyangwa buganisha mu bijyanye no gusaranganya imyanya mu nteko, ku buryo bitabaho ko hari umutwe wa politiki n'umwe watwara iyo myanya yose iri mu nteko ishinga amategeko, bitewe n'ubwo buryo bwo gutora turimo tubabwira. Nibwo mu ndimi zaho iwanyu bita proportional representation. Iyo system rero nubwo mvuga ngo natwe niyo dukoresha, ariko si twebwe twenyine tuyikoresha, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa hagira abatorwa, hanyuma abo batorwa nabo bakazagira uruhare mu gutora abandi. Ubu rero kuri abo badepite 53 nayo ndimo nkubwira, hari imitwe ya politiki itandatu yatanze amalisiti yayo. Iyo mitwe itandatu ya politiki irimo iriyamamaza hirya no hino, buri umutwe wa politiki wagiye utugezaho amalisiti y'abakandida depite babo, bitewe rero n'amajwi buri mutwe wa politiki muri iri itandatu ndetse n'umukandida wigenga urimo, bitewe n'amajwi bazabona, ayo majwi niyo azahindukamo imyanya bazabona mu nteko ishinga amategeko. Twibutse mu Rwanda ko kugira ngo ubone imyanya mu nteko ishinga amategeko nibura ugombye kubabonye 5% y'abaturage batoye neza. Nubwo buryo rero bukoreshwa ubu mitwe ya politiki iri nyiramamaza, ariko igenda yamamaza ayo marisi, igenda yamamaza abadepite, kuko n'ubundi aho bagiye kwiyamamaza ari kumwe nabo bakabereka abaturage, ariko icyo bakora bamamaza ni umurongo, ni politiki, ni programu bazagenderaho, hanyuma abaturage bahitamo abo bari ku marisi yabo akaba aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko gufasha igihugu kushyira mu bikorwa by'umutwe wa politiki warasezeranije abantu natewe n'amajwi y'umutwe wa politiki wabonye.
Turaza kugaruka gato kuri ayo malista, ariko reka mfate umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo abaza. Ni Vincent Kagabo, wiriwe neza. Kagabo, uranyumva? Telefoni yawe ntabwo irimo kumvikana neza. Uranyumva neza?
Halo?
Yego, ndakumva ubu. Uri he?
Ikigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe
ni igitekerezo nashaka gutanga.
Yego.
Niba ndabona kwiyamamaza kuri kugenda neza nta kibazo, ahubwo ikintu wenda nashaka kubaza uwo mutumirwa, hari abantu bamwe banye kandidatire zabo bavuga ko bazajurira mu kuba gasinzi, wenda niba wadusobanura naho abantu batishimiye ibyemezo yo kubisaba amatora ajya kure yari kubona yangwenda bitange nk'umucyo uburyo biza aho banzareka yakanye. Ndabona ntacyo nanenga, aho ari ibintu biri kugenda ku murongo uko tubyifuza.
Urakoze cyane. Bwana Munyaneza, uyu aribaza ese nk'abantu baba bakandida bifuzaga kwiyamamaza cyangwa se n'abakandida bari ku iliste, igihe umukandida yumva ko atishimiye icyemezo cya komisiyo iba yamufatiye, cyangwa se tuvuge nk'urugero nk'umukandida amatora narangira akavuga ko atemera ibyayavuyemo, icyo gihe bigenda gute?
Ndakoze kanshimire Kagabo ubisari no mu Rwanda muri Kigali rwa rimara kurikiranira hafi bijyanye n'aya matora. Ubundi amategeko arabiteganya ibyo, ndetse n'amabwiriza. Iyo umukandida atishimiye icyemezo cyafashwe na komisiyo y'amatora, cyaba icyemezo tubashe n'urugero n'ibi by'abakandida tuvuyemo cyangwa n'ibindi, icya mbere agera kuri komisiyo akerekana ibyo abona atishimiye cyangwa ibyo atekereza bitari byo bitewe n'icyemezo komisiyo yafashe. Hanyuma komisiyo ikamuha ibisobanuro, ikamusobanurira ibyo yashingiyeho, ifata ibyemezo runaka. Atabyishimira, itegeko riteganya ko uwo muntu ajya mu rukiko rw'ikirenga, niho ibirego bifitanye isano n'amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite bitwarwa. Ubundi urega cyangwa utishimiye ibyo, niba komisiyo y'amatora hari ibyo yakoze atishimiye, harimo n'ibyo byo gutangaza ibyavuye mu matora, umuntu aba afite amasaha 48 kugira ngo atange ikirego cye mu rukiko rw'ikirenga. Mu rukiko rw'ikirenga rugasuzuma ikirego, wasanga afite ishingiro rukaba rwategeka ibigomba gukorwa hashingiwe ku mategeko, cyangwa rukaba rwaca urubanza bitewe n'iby'amategeko yandi ateganya. Hari uburyo rero bwo kujurira, uburyo bwo kumva imanza igihe zicibwamo, ibyo byose biteganyijwe n'amategeko. Kubiri ibi by'amatora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite, byo ibirego cyangwa ubujurire bujyanwa mu rukiko rw'ikirenga.
Urakoze cyane Bwana Munyaneza. Dufite kandi na Fisto, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu mujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye yemwe nk'icyifuzo urebye. Mu by'ukuri iyo turimo tureba ibikorwa byo kwiyamamaza cyangwa no mu busanzwe uburyo ki abanyarwanda dukunda umukandida wa FPR kandi tukaba tukiri mu gihugu yifuza iterambere, kifuza kugera kuri byinshi. Icyo nabaza umutumirwa n'iki twakora kugira ngo mu gihe tugisuye umukandida FPR amatora se ntahagarara, kuko n'ubundi urebye nta nyungu azaniye Abanyarwanda, cyane ko ibyo ni byo kwitwa ngo ni demokarasiya yabo mu burengerazuba, kandi twebwe nimba turi gutera imbere baba bateye imbere. Igihe twebwe dufite umukandida tutishimiye, numva imisoma amatora cyasa nk'ikiba cyaba gihagaze maze akeye igihe runaka.
Urakoze cyane bwana Munyaneza.
Nafasha ntago numvise neza ikibazo cyane.
We avuze ko ngo bafite umukandida bakunda kandi bishimiye, none akibaza niba ari ngombwa ko mukomeza gutora kandi bo ngo baramaze guhitamo uwo bakunda.
Fisto ngo aravuga bo, ariko ntabwo tuzwe bo ari bo, ni ba Fisto bangahe? Fisto ashobora kuba wenda hari umukandida yishimiye kuri we, wenda yumva atakaba yabaha amatora, ariko ni Fisto nyine. Sinzi abo bandi avuga bari bo nuko bangana nabo, wewe ashobora kuba avuga gutyo, avuga uwo mukandida yishimiye, ariko hari n'abandi nabo bavuga abandi bakandida bishimiye barimo biyamamaza. Niyo mpamvu rero habaho amatora kugira ngo buri umwe atore nyine abo yishimiye, n'undi atore abandi yishimiye.
Hanyuma tugaruke gato kuri ya liste y'itora, cyane cyane ku mwanya w'abadepite. Amakuru atugeraho nuko uburyo abo abakandida bari kuri iyo liste bazatoranywa, kugira ngo bakurikije nyine uko amashyaka azaba yitwaye mu matora, ngo byahindutse. Sinzi niba ari byo koko, ariko mbere ngira ngo bakurikizaga uko abantu bakurikirana ku rutonde, n'ubu niko bizagenda.
Niko bimeze, niko itegeko riteganya. Ubundi bayita list block mu ndimi z'abanyamahanga. So bitewe n'amajwi buri mutwe wa politiki wabonye, ubundi bahera hejuru kubanza bakamanuka kugeza igihe bagire ku mwanya ujyanye n'amajwi uwo mutwe wa politiki. Nta cyahindutse rero, nubwo itegeko rigenga amatora ryavuguruwe umwaka ushize, iyo ngingo ntabwo yigeze ivugururwa, niko bikimeze.
Urakoze cyane. Reka dufate na Sylvie wiriwe neza. Sylvie uranyumva?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo nari mfite. Nabaza umutumirwa njyewe, ko hari abantu bigaragara yuko bari bashoboye gutanga kompetisiyo muri ariya matora, bakaba bataremerewe kandidatire zabo cyangwa banigo bemerewe kwiyamamaza, tukaba tubona barangiwe, kandi nanone tukabona abemerewe tukabona nta kompetisiyo nini bazatanga. Aho ngaho ubwo abantu icyo nasigaye nibaza, ko hari abantu njya numva ngo amatora yo mu Rwanda ni nk'ikinamico, ntibababo urwaho rwo kubivuga.
Bwana Munyaneza wari wagikomojeho icyo kibazo muri bwa butumwa nari nabonye ku mbuga nkoranyambaga zacu, ariko wenda wagerageza ukamusubiza mu magambo make, ese abo bantu murabangira cyangwa se ntabwo babujuje ibisabwa?
Urakoze cyane. Nuko bivuze, ntabwo babujuje ibiteganywa n'amategeko, kandi komisiyo y'amatora mu byishinzwe nk'urwego rwigenga ni ukubahiriza amategeko, rugafata kimwe abakandida bose. Abataremejwe rero nuko batari bujuje ibiteganywa n'amategeko, kandi twarabivuze na komisiyo y'amatora, twabishyize ku mugaragaro kuri buri mukandida. Ikindi twari twanagikomojeho kare, umukandida wenda wajya kubona ko ibyo twavuze atabyishimiye cyangwa atari byo, bari bafite uburenganzira bwo kujya mu nkiko, mu rukiko rw'ikirenga, kujya kujurira cyangwa kuregera icyo cyemezo cya komisiyo y'amatora cyo kutemera kandidatire zabo. Ubwo rero uko mbizi, ndumva komisiyo y'amatora ntabwo yigeze ihamagazwa mu nkiko kujya kuburana ku cyemezo yaba yarafashe. Ubwo ndatekereza ko ntabo ba nyir'ubwite ngira ngo babonye ko ibyemezo komisiyo yafashe byari bishingiye ku mategeko. Ibindi rero yongeyeho umuvandimwe kuba ngo nta kompetisiyo, numva nabikomojeho. Kompetisiyo iragaragara mu buryo abantu barimo biyamamaza, kandi ngira ngo ibi bya kompetisiyo cyangwa ihangana mu matora niba ariko umuntu yabyita mu kwiyamamaza, ntabwo buriya abakandida bose bagira abantu bangana, ariko igikuru ni uko haba harimo abakandida kandi abaturage bakaba bafite uburenganzira bwo kuzahitamo. Nicyo gikuru.
Tugaruke rero ku munsi nyirizina w'amatora. Niki abaturage bakwiye kwitega? Ese amatora atangira ryari? Umuturage niki agomba kwitwaza kugira ngo ajye gutora? Hanyuma amatora arangira ryari kuri uwo munsi?
Ibyo dusaba abaturage, turabasaba ariko tunabashimira, ndavuga Abanyarwanda, baba bari mu Rwanda, baba bari hanze y'u Rwanda, uburyo kugeza ubu bitabira byose by'amatora nk'uko nagiye mbivuga, uburyo bitabiriye kwiyandikisha kuri lisiti y'itora cyangwa kureba ko bari kuri lisiti y'itora, uburyo babyitabiriye n'ubu bakibyitabira, uburyo bitabira inama, amahugurwa n'ibindi bikorwa kugira ngo basobanukirwe ibijyanye n'amatora. Shimira abafatanyabikorwa Abanyarwanda bari mu nzego zitandukanye, ibyiciro bitandukanye, baba bari mu miryango itari ya Leta, abagore, urubyiruko, abafite ubumuga, abari mu mitwe ya politiki, uburyo bose ubona bafatanya, twese dusenyera umugozi umwe kugira ngo amatora yacu azagende neza. Byo turabishimira Abanyarwanda, no kugeza ubu buryo kwiyamamaza birimo bigenda byose, ntabwo nagenda ntabishimira Abanyarwanda uburyo barimo babyitwaramo. Ubwo Abanyarwanda harimo bakurikirana ibikorwa, ariko harimo n'abafitemo uruhare rutaziguye nk'abo banyapolitike n'abandi. Ubwo rero ibindi bisigaye nibyo navuga byo ku munsi w'itora. Icyo dusaba Abanyarwanda ni uko cya mbere bamenye aho bazatorera, kandi ibyo bamaze iminsi bakora. Cya kabiri, ku munsi w'itora bakaza gutora bitwaje ibibaranga, ndashaka kuvuga indangamuntu, zaba ari mu Rwanda n'abo bazifite, ko abo hanze bo udafite indangamuntu hafi yakoresha pasiporo ye. Ikindi, amatora atangira saa moya za mu gitondo, ndashaka kuvuga ari amatora azaba kuri 15 mu Rwanda no kuri 14 mu mahanga. Mu mahanga iyo tuvuze saa moya ni amasaha y'icyo gihugu amatora aberamo, hanyuma agasoza saa 9 z'igicamunsi, haba mu Rwanda haba no hanze y'u Rwanda. Ariko hanze y'u Rwanda bo bagendera ku masaha y'icyo gihugu amatora yaba yabereye. Ibyo rero dusaba Abanyarwanda ni ukuzitabira ayo matora nk'uko basanzwe bayitabira ari benshi. Ntabwo mu Rwanda twari twajya hasi ya 95% y'Abanyarwanda bitabiriye ayo matora. N'ubu nicyo tubasaba. Icya kabiri, bazaze batore kare, nibarangiza bigire mu mirimo yabo ya buri munsi, kuko amatora ntabwo azahagarika ibindi bikorwa bizaba bikorwa, kandi nk'uko basanzwe babikora. Icyo tubasaba ni kujya tora mu mutuzo, mu mutekano. Ibizaba bisigaye ni komisiyo y'amatora, ubwo natwe na komisiyo y'amatora hari iby'amategeko adusaba ibijyanye n'imiyoborere y'amatora mu mucyo, mu bwisanzure. Ibyo natwe tukaba tubyizeje Abanyarwanda badukurikira, kandi twizeye ko amatora yacu azagenda neza nk'uko bisanzwe.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika. Habukubaho, uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Uri hehe?
Mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, umurenge Ntahuyoga.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere nshimire Ijwi ry'Amerika ryateguye insanganyamatsiko yiga ku matora y'u Rwanda. kandi ndakeka neza ko n'abanyarwanda tubyishimiye. Amatora mu Rwanda twatangiye kwiroganiza neza, aho hari kwiyamamariza kwagera neza nta kibazo gihari kandi biteguye neza cyane. Kandi uwo tuzitorera natwe turamuzi duhitamo nta gahato n'umutima wacu neza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo
hari ikintu ndi mbaho ikibazo ndi kwibaza, urabona abantu bagiye gukora mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ya segonderi kandi bagejeje igihe cyo gutora, bazoherezwa gute kugira ngo batore niba batarimwe ku iseta y'itora?
Icyo ni ikibazo nibaza ko Bwana Charles Munyaneza yagusubiza. Bwana Munyaneza, kuri abo banyeshuri ngo bashobora kuba baragejeje igihe cyo gutora ariko bazaba bari mu bizamini kandi bataraho biyandikishirize, bigenda gute?
Nibyo, abanyeshuri ni koko abazakora ibizamini bya leta umwaka wa gatatu segonderi ndetse umwaka wa gatandatu segonderi bageze igihe cyo gutora. Amatora azaba bari mu bakiri mu bigo by'amashuri yabo, bazaba batari batangira n'ibizami. Twabyitayeho rero ubu mu gutegura ilisiti y'itora muri iyi minsi twabikoraga bo twagiye tubandika mu midugudu ibyo bigo by'amashuri arimo. Tuvugiye ikigo cy'ishuri cya segonderi cyitwa Runaka, abanyeshuri barimo twakoze lisiti yabo yihariye ishyirwa kuri lisiti y'abaturage basanzwe bo mu mudugudu icyo kigo cy'ishuri kirimo. Ni ukuvuga rero abo banyeshuri bo bazatorera muri uwo mudugudu icyo kigo cy'ishuri kirimo hamwe n'abandi baturage basanzwe. Twarero ni twabyitayeho bazatoreraho ku ishuri kuko ntago bataha ngo bazagaruke barimo bitegura ibizami. Dufatanyije n'inzego bireba cyane cyane ibigo by'amashuri, abanyeshuri banditswe mu midugudu y'aho ibigo by'amashuri biri n'aho bazamatorera.
Urakoze cyane. Reka twakire na Twagira Yezu. Wirwe neza?
Ndiwe neza.
Uri he? Gerageza ujye ahantu tukumva neza, ntabwo ijwi ryawe ririmo gusohoka neza. Ariko ego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Marisele, reka nsabe mugenzi wanjye mu buhanga
bwa Twagira Yezu, ntago tumwumva.
Reka nsabe mu buhanga bw'ibyuma bamukureho hanyuma bongere bamuhamagare, wenda turaza kumwumva neza. Ariko hagati aho Bwana Munyaneza, mu gihe turimo no kwegereza umusozo w'iki kiganiro, umunsi rero w'amatora urarangiye, ni ryari abanyarwanda bazatangira kumenya ibyavuye mu matora?
Nk'uko dusanzwe tubikora, tuteganya ko no ku munsi w'itora nyirizina iriya tariki 15 tuzarara tumenyekanishije amajwi yo tuzaba twashoboye guhuza kuri uwo munsi. Abanyarwanda rero bazarara bazi cyangwa buzajya guca bazi aho birimo biganisha ku bijyanye n'ibarura ry'amajwi. Hanyuma hari ibyo amategeko ateganya byo gutangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora ndetse no gutangaza burundu abatowe. Turateganya ko bitarenze itariki 20 z'ukwezi kwa 7 nk'uko biri muri gahunda y'amatora tuzaba twatangaje iby'agateganyo ibyavuye mu matora by'agateganyo. Hanyuma bitarenze itariki 27 z'ukwezi kwa 7 nanone tuzaba twatangaje burundu ibyavuye mu matora. Ubwo nibwo hazamenyekana umuyobozi w'igihugu, umukuru w'igihugu watowe ndetse n'abadepite batowe muri biriya byiciro bitandukanye. Iyo niyo minsi ya nyuma ibyo bikorwa bishobora kuberaho, ariko bishobora no kuba mbere y'ayo matariki mu gihe hatabemo bya bindi twavugaga wenda byo kujurira, kuregana ibindi. Mu gihe bitabayemo iyo dushobora no kubitangaza mbere ariko ubundi ayo niyo matariki ya nyuma turebye iby'amategeko ateganya muri iyo nzira yose ijyanye no gutangaza no kujurira cyangwa kurega igihe byabaye.
Urakoze cyane. Reka tugaruke kuri Twagira Yesu Marcel, uranyumva ubu ngubu?
Na mbere nakumvaga njyewe nta kibazo.
Okay, ubu natwe turakumva neza. Ngaho ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uherereye he?
Nterereye Kibagabaga ni Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Yego.
Icyo ndashaka kuvugaho hanini, ndashaka kushimira komisiyo y'igihugu y'amatora hano iwacu mu Rwanda, kubera ko nyuma yo kwemeza abakandida, yaba abakandida depite ndetse no ku mwanya wa perezida, amabwiriza babahaye nk'uko babivuze bitewe n'uburyo bwifuzaga ko biyamamaza hatagize ikibangamira ikindi, nabashimira ko mu minsi itatu ishize biyamamaza niko byagenze, kandi ntekereza ko disipurine abakandida bafite ariyo bazakomezanya kugeza igihe bazarangiriza. Aho ngaho rero urebye uburyo bari kwiyamamaza, buri mukandida perezida akagira imigabo n'imigambi yabwira abaturage baje kumutega amatwi, uburyo bari guhana umwanya n'umwe ari iburasirazuba, undi akaba ari hakurya adashobora kugongamira mu nzira wenda kubera ubwinshi bw'imodoka ziherekeje abakandida, abaturage kugira ngo hatabaho kuvuga ati wenda hahagiye abanaba. Nkongera gushimira itangazamakuru uburyo bose riri kubasaranganya mu kanya kamwe, bari guha umwanya kandida umukandida wa FPR, mukandi kanya Green Party, mukandi kanya mukandida wigenga Philippe, ukabona ukuntu ari ibintu biri clear ku murongo, nta mvururu, nta uhara bikundi cyangwa se avuga amagambo asesereza undi, ugahita ubona ko ari ibintu komisiyo y'igihugu y'amatora yateguye neza, ndetse tukanashimira n'abakandida ku muyoboro bahawe kuba bose bari kububahiriza n'ikimenyetso cy'uko u Rwanda hari aho tuvuye kandi hari aho twageze ndetse hari n'aho tuzagana heza. Nicyo nashaka kuvuga gusa, murakoze.
Urakoze cyane. Ubwo ndibaza ko kuri wowe cyari igitekerezo. Bwana
yego,
urakoze cyane. Bwana Charles Munyaneza, kare wigeze kuvuga ko mu byo mushinzwe no gutegura amatora anyuze mu mucyo kandi abantu bose bibonamo, mu bijyanye n'indorerezi zaba izo mu gihugu cyangwa se izo mu mahanga, hari izo mwatumiye, abo mwatumiye bangana gute, bazaba turutse mu bihe bihugu cyangwa se mu tuwe duce twise?
Murakoze. Reka mbanze ngire kantu gatoya mvuga ku byo Twagira Yezu yaravuze, cyane cyane ku bijyanye n'itangazamakuru. Hano ndagira ngo nibande ku itangazamakuru rya leta hano mu Rwanda, iyo dukunze kwita RBA, nabashimire. Icyo nabwira abatwumva buriya ni uko ibyo Twagira Yezu avuze nibyo, kandi mu mategeko no mu mabwiriza niko bigomba kugenda. Kuri iryo tangazamakuru rya leta naryo rigomba guha amahirwe angana, umwanya ungana abo bantu biyamamaza kuri iyo myanya itandukanye, kugira ngo bose ku kwiyamamaza kwabo kugaragare n'iryo tangazamakuru rya leta. Kandi na komisiyo y'amatora mu rwego rw'itegeko nanone wenda nicyo hari nakumujeho mbere, tukaba dufite inshingano yo gukurikirana ko n'iryo tangazamakuru rya leta koko riha umwanya ungana n'amahirwe angana abo bakandida barimo biyamamaza. Icyo rero nacyo turagishimira itangazamakuru rya leta kugeza ubu ririmo rirakora kinyamwuga kandi rirubahiriza iby'amategeko risaba, kandi tukaba twizeye ko ariko bizakomeza kugeza igihe kwiyamamaza bizarangira. Ku bijyanye rero n'indorerezi z'amatora, nibyo biri mu mahame nanone komisiyo y'amatora igenderaho, ihame ryo gukorera mu mucyo. Niyo mpamvu rero dutumira tukakira indorerezi z'amatora mu gihe cyose dufite amatora nk'aya. N'ubu byarakozwe, ndetse n'ubu indorerezi nyinshi zirimo zirakurikirana n'ibikorwa byo kwiyamamaza, haba izo mu Rwanda ndetse n'izo mu mahanga. Izo mu Rwanda hari izituruka mu miryango itegamiye kuri leta nka sosiyete sivile, hari abaturuka mu bigo twavuga bya kinyamwuga cyane cyane bifitanye isano n'imiyoborere na demokarasi biri mu Rwanda, hari za minisiteri ari za komisiyo nazo zishinzwe gukurikirana nk'iby'uburenganzira bwa muntu na komisiyo ikiremwa ikurikirana uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda n'izindi nzego zitandukanye muri leta itangazamakuru ariko n'abo mu mahanga nabo twarabatumiye hari abaturuka muri za komisiyo z'amatora bagenzi bacu bo mu karere no hanze ya karere hari imiryango ihuza ibihugu iyo yose twarabatumiye kandi bamwe bamaze kugera hano abandi barahagera muri iki cyumweru n'igitaha.
Urakoze cyane. Harundi watwandikiye avuga ko muri iki gihe isi irimo gutera imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga ngo kuki mudakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu gutora. Iki ni igitekerezo mufite mwaba mubitekerezaho, ese murakoresha gute ikoranabuhanga muri iki gihe cy'amatora?
Ikoranabuhanga buriya rikoreshwa mu buryo butandukanye. Natwe nababwiye ko muri komisiyo y'amatora turikoresha, nababwiye ko turikoresha mu bijyanye no kwandika abaturage, mu bijyanye n'abaturage ubwabo kumenya ko bari ku ilisiti y'itora batiriwe bahaguruka aho bari, bashobora gukoresha telefone zabo cyangwa za mudasobwa. Nababwiye ibyo by'indorerezi z'amatora, ubundi izo ndorerezi zo hanze y'u Rwanda byazisabaga kuza mu Rwanda zikandika zigasaba tukazemerera, ariko babikorera aho bari bo bakaza gusa baje mu mirimo yo gukurikirana amatora. Nababwiye n'ibindi bitandukanye dukora mu ikoranabuhanga, wenda icyo abantu baba bavuga ngira ngo ni ugukoresha ziriya mashini zibarura amajwi ku munsi w'amatora. Icyo nicyo twakora, nta nubwo tugiteganya kuzabikora muri aya matora. Dufite gahunda tugenderaho, hari ibyo tubanzirizaho mu ikoranabuhanga tukagenda tugera no ku bindi bitewe na nyine n'ikoranabuhanga rigeze, ariko n'imiterere y'igihugu cyacu n'ibyo tubona bishoboka n'ibidashoboka, kubera ko hari bimwe n'umuvuga tubona tutari twitegura neza, ariko bitavuga ko tutazabigeraho, ariko tugenda tunigira no ku bandi bagenda babikora, kubera ko hari naho tubona babikora bari no mu bihugu bivuga ko byateye imbere cyane, ariko amatora yaba bakoresha ubwo buryo ukumva hari n'ibindi bintu bitavugwaho neza kandi bavuga ngo babikoresheje. Twebwe rero tugira ngo tugende tugera kuri kimwe tujya ku kindi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, n'icyo tuzakigera ariko tukigeraho twakiteguye.
Bwana Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahejwe rya Amerika kugira ngo tuganire kandi uganirize abakunzi bacu hirya no hino ku isi. Wakoze cyane.
Murakoze cyane namwe kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda. Numvise hafi bose cyangwa bose bari no mu Rwanda, reka mbashimire kandi nongere mbashimire rwose uburyo nabo bitwara muri ibikorwa by'amatora.
Urakoze cyane. Nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwari mukurikiye ikiganiro muri Isanga. Nshimire injeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Geoffrey Mutagoma niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.